Westside Music.
Yeah, I'm gonna see Kodia. Everybody, we are doing crack about Johanny. We are going to pass one new to her. But I'm going to ask Kodia. Is one is through me? What's that baby? I'm going to touch one. Can I come here?
I'm going to go out to my baby.
I'm going to go out to my baby. Vaya kubona boma.
Ani pumina kuata mami, ani pumina kuata mala ba, ni wana wadi lata mami, ni wana wani lata manjo, ani pumina kuata mami baby, ani pumina kuata mami baby, ani kuluna mai baby, ani kuluna mai baby, vaya kubona boma, vaya kubona bonda, vaya, vaya chwale, vaya. Vaya chwale, vaya. Maika chenu kima lavu lavu. Maika chenu kima kisi kisi.
Ani pumina kuata my baby.
Ani ekuluna my baby. Vaya kubona boma, vaya kubona bondate.
Ani pumina kuata mami, ani pumina kuata my lava. Ni wana wadi lata mami, ni wana wani lata manjo. Ani pumina kuata my baby.
Ani ekuluna my baby. Vaya kubona boma, vaya kubona bondate.
Ni ratona kataza. Uliufuma na ulata. Wena lila tukutia. Lipoe mutalili. Isibata na utalili. Maika ni kumisingire. Ani pumina kuata my baby.
Ani ekuluna my baby. Vaya kubona boma, vaya kubona bondate.
Ani pumina kuata mami, ani pumina kuata my lava. Ni wana wadi lata mami, ni wana wani lata manjo. Ani pumina kuata my baby.
Ani ekuluna my baby. Vaya kubona boma, vaya kubona bondate.
Iwa mie, wa 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 baby.
Aliyekulu na my baby. Aliyekulu na my baby. Vaya kubona boma. Vaya kubona bondate.
Ani pumina kulata mami. Ani pumina kulata mayaba. Ni wana wanilata mami. Ni wana wanilata manjo.
Ani pumina kulata my baby. Ani pumina kulata my baby.
Aliyekulu na my baby. Aliyekulu na my baby. Vaya kubona boma. Vaya kubona bondate.
Wani utwa. Na libeka shimilila Maitu mele masimurumpe Kwenye tatana Utwa
Kusiyana konji mwalibita Kusiyana konji mwalibita Anipumi kulata mami Anipumi na kulata mami Kiwana wa ila tolaka Kiwana wa ila tolaka Aluya wa kuwande umalume Aluya wa kuwande umalume Aluya wa kuwande buondate Aluya wa kuwande Nelikazali, aluye wakuwa nelikazali, na ashwa
wani utori zese waliye ya wani utori zese waliye ya tripo emuri zese waliye ya sibata.
Downloaded from westsidemusicblog.net.
Unyemele yana
wani utori lulova
production studio.